Nō ta mea, nō te aupuni, ta mana, a me ta hōnani ia a maurua atu.
Mai poina kātou.
Let us not forget our mother tongue,
o tō kātou tupuna tahito,
of our ancestors.
Love never fails.